ni malaika, kila kona unasifika. Uzuri wako unazidi kuniteka, kwako mimi mateka. Nikiwa kwako naongeza mideko, penzi halitobomoka. Ya Rabbi, kama penzi nyumba nitaezeka. Mangapi nilofanya kwako kunichoka. Mami love, ongeza huba kidogo, moyo umeukumbata. Baby girl, penzi letu so kisado, usopenda mikogo.
Wacha washangae,
penzi tu change kalata, huba nisonge.
Wacha washangae,
penzi letu ndo darasa, wacha wasome.
Wacha washangae,
penzi tu change kalata, huba nisonge.
Wacha washangae,
penzi letu ndo darasa, wacha wasome. Mendo mboga mendo yako chumvi, every time tunaendana. Unanikosha kwako ujuzi, mimi nawe sareka. Pongezi tele kwa wako kumbi, alo kufunda wewe. Ukiwa mbali mendo yako njozi, daima kazi kwa na wewe. Wangu kasuku, isha mtu manji wapeleke balua. Tabibu, kazi changa changa ni jaze kibugu. Mami love, ongeza huba kidogo, moyo umeukumbata. Baby girl, penzi letu so kisado, usopenda mikogo.
Acha washangae,
penzi tu change kalata, huba nisonge.
Acha washangae.